radio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde alal bare jeddi lewru december hitane 2016 sappo e jeddi yamde hebi silimaaji chapat e nay e joomi den tawa e le maison de la presse do bomoko do o do wottu goto wodi do radio mamelo sigaso se krabo hollitindi wiide sariya amodo ayassanogo yimbe le sappo en jeddo bo hayfidaabe o do sariya fuditi bete hande to sigaso to le majjum kambe juujembe be kodditi wiide be garambe jootono dido sariyaaji ngori sabi de avocat en kumini be kabaru amodo ayassanogo be kodditi wiide o do sariya no wori wattu jono mo hani wailite dun nabe le cuube sariyaaji do ngoddi le leedi meden di kaldale kawrangal no wori le leedi meden di wattu jono kawtangal timmi to dakar to wattu jono dun kanko ministre kumini do kabaru solde le leedi faransi ndi holliti wiide wajibi jeere yalla hono kaldude kawrangal han tebre le leedi malindi non tan watta so jamde deder hewtele nokko o holliti wiide gedde do fur anakani billede wattu joni o ko do no horeji ministre ngombe leedi meden di den gal do kawtal timmanonde o holli tiwide wajibi tan jeyal hono kaldude kawrangal han tebirede ko yaawi o holli tiwide gollin den gonde tanude koyde kanko hore makko holli tiwide wattu jono non wattu so yimbe elma be fu kenta jam e dejere jenginobe jande leedi ngombe leedi meden di fa hande be keddi e mutere mabbe de kenya kanko ministre kumini do kabaru jande leedi meden di o yide do woni yimbe le lami ekol ngaji be o holli tiwide on calibe jangide be balde no foti ko ngoni ko jangina o wi do balde tacce e jobdiji mudu yen kambe murtube dube ko di tiwiru ko ministro anni wadde joni ko yo yambinde baati tan non sakira bi wonno sembe kabaruji dimi jogini on do kikide hande di batte radioji di fa gasa bismillah modon e hedade koyde tati ko sariya o bortina kanko amadou ayassanogo yimbe le makko sappo jeddon bo hayfida wattu jonobe ko litti wiide sariya o fuditi nyalawmo hande o to sigaso to le majjum dum won kambe avocat ngabe be ko litti wiide be jelli wattu jono o do sariya bortine fa kebe famtade kede mohamadou samaseku
tagal ko suudu sariya ndu yewti so amadou ayassanogo e wondi ko mako sappo jeddon be fuf ngari won ko sede mb ngadda hakune noga e go on be torrabe sappo e nayo ngoni be nawtora beta ko le kede nyalawmo won ko taton keddibe nawtora awko Mohamed Maulud Njim holiti wiide kabaru fuf hebaka e sede en nyakube be bangal nogo e go on sede be hayfaabe be goto wonno tun kambar dun avocat Cheikh Oumar Kounare holiti wiide patal ana nyaki ndenno ana hani sargul gol burtine kasin avocat goddo maître Harna Touré holiti wiide suudu serandu wadi jinge bangal talkur waddugul sede embe o ndarti suudu serandu yo wada bangi sede fuuji himbe le be ngarali be yo burtina sargul gol yo Amadou Ayassano e wondi be mako sappo jeddam be fuf njopite tafun
fa hande avocat ngabe be holiti wiide kambe ko don be tawa be bi'e be jeli wattu jono suudu seriyandu waylite dum watte suudu seriyaji mawde gondi le leedi meddi na o do seriya naba ma dum to ministere ngabe charatiato fa keben famtade kede mumini sendebu
shaggal dannugol sargongol minitaji sappo e joy suudu seriya jebbe sargongol sottine kasse batte ko seede hayfaabe ngalato tegal mu hayfaabe kulliti wiide golleji di ngada kan no wodiri kambar mu sargongol ana hani sottinede hono taadu gol le neldugol talki noddowo sede en rafi hokkude talki halaji sargongol bindadi halaji sede en e talki kertadi jottaki hayfaabe kanko metro Cheikh Oumar Kounare holiti wiide ndudo suudu sariya wawa jukkude hayfaabe be e wi makko dun yo kabaru sargol sorda sabe himbele hayfaabe e tonyaabe fu yo mangal pade en e hakkile metro Kounare suudu sariya sorda sabe hani wadude sargongol kan metro Alassane Sangare ndari do sargongol woni joni dum wailtena be suudu sariya maundu goddo bomako do
sekirabe o do kabar sekitiki yottiki min sabide be ko litti wiide sariya o bortinama nyalom handen o do idum hani fuditinde jango dum won wakkati sappo e go yamde kanko horeje dum won suudu wondu tondu no dirte do Mamadou Berthe o holliti wiide wattu jono wonde jewtata hono ko avocat ngabe en bi ko sekirabe so don kaja famta do ngabando bemal ande gal je won dum won hello amen gol mi noddirta face Facebook e compte Twitter studio tamani no kaldale kawrangal han tabire leedi meden ningal tabe non tan watta so jam e deere wartale nokko non kanko ministre kumini do kabaru solda sibi leedi france ndi o hollitiri wiide wakkande mo wonno e kawrital mangal goddugal e wadde to dakar to leedi senegal kawrital ndi ngal do jam e deere kany habude jihadin kobbe jean yves le dria o holliti wiide fa hande jeere yalla hono gedde fu billirte yalla kaldale kawrangal an tabe leedi meden di o wiso wana non taw yele dabare goddo no jam e deere han hewtire leedi malindi fa kebe famtade kede Ousmane Diko
ministre soldataabe leydi France Jean-Yves Le Drian andini kasen kenge omo heppi ko gouvernement Mali taadini golle kawral deedengal e wi makko yottike ko hala sele e yingo makko du yodun tan lato adan e dabere fa hada gube torroje de dartitaade sona non ton en kepata ko jidden ele ko ogongini ko premier ministre Modibo Keita hokki tajaral leydi mudun ana watani hakkilo korsa ndenaagu won gube cubide wayde jabande deejere gadoje du masiba wakati fu feewde larme mali fa warde e warbe faabaade ko ministre leydi France andina ana heppani ko ana holla pare ana le billare saatu fu soldate mudun le libitati fu ana chama kabaru mali du ana e ko sulani Washington fas sanne jokka amiral Michael Franquin jokka kawjido soldat se nelabe bangal Africom andini wana sahal mali tan sulini leydi Amerique jonin o kano yoko torraka rabi sahal leddi hoji dum
wakande ngal do kawrtal timmanonde kanko don horeji ministre le leddi meden di om wonno ton kanko hore makko don o tawa o holliti wiide kaldale kawrangalan won dittanude koyde le leddi meden di o holliti wiide dungal do kawrtal ngadungal to Dakar to mo yeli wattu jono no kaldale kawrangal hanni yawnu rede o wi non tan wattu so yimbe le gombe le leddi meden di kemto jam e deejere kede kanko Modibo Keita ko mo halido hen do faccitango Ousmane Diko
ngal kawrtal yo bel ko ak leddi amen ka ko yida ka ko yo gube yogaji cubide wayde hedande deere gondude e samude do larme mali notib adna soldat sem barkan kany e yimbe bolbe fa beltano himmeji mu en dimi anda battane mu wattu wari ko sababuji kewtidi men di darte andede fay goto dulla torra wawata wadde se gede tati kibali aranani yo mandugol gube pikititode le sahal didebel yo wodugol jawle teddude pabatodo be hebde bawde dadude sifa tata ben mudun yo wodugol yimbe bebe mbawi tenude le sukabe kany e yimbe heddibe fu anani ko kawral hebe le botu kanankobe leddi ndi o gikki mawdo hani hedande mali sabade aduna fu noti kemen
international
wi defa handen dum won kambe janginobe jande lele yir leede dimi den di be gondi e jokkitaade murtere mabbe de kanko don ministre Bertelimi Togo ministre kuminido kabaru jande lele yir leede meden di o yide yimbe le don golob le academy kany le kapngaaji do holliti wiide be do yimbe le wattu jonobe jewto dum wonono murtube o wi yimbe le murtube fuddu jeewe balde no foti golla o wi dum tacce e jobdiji mudu en kede ko mo halido hen yeruube amen gombe to ortem to do faccitango Ousmane Diko
l'adoption
jabande janginaabe beedenede bawde fondude be janginaabe lefoleede gol jobdi du dem bawde ngalana ministre janginaabe leedi meden men kawral do hen sarabe sukabe en de du ila nyande alkamisan de warti de be hakkilo ka be jabali murtre golle yo hakke gollo ka le mudu se gollo murti wajibi jobdi mum buitete fa forra e nyalade murtade de bide ndarta laamibe janginirde de kayba pati njoppa tagal fay goto e le murtube golle be fa sariya donna le hollitinde gouverneur nyalade de golla ka de yalla ana tacce sariya ka donnete sikke fu wala majju
kambe jenginobe jande lele yir lele di meden di be koliti wiide bal mabbe jeegon de fu jokkitiki de do murterle mali fu e mangal mudun tiagal mudo be koliti wiide ko odo ministre hali wattu joni o ko yo yambinde basi tan be bi wala fu ko do buytata le basi jidi keda kanko noddirte Amadou Koulibaly kanko ne secrétaire général walde noddirte sinab de ko mo hali do hendo faccitango Ousmane Diko
men jile ki janginirde de ila altinere fa aral bare hande janginirde le de ka fu ana uddi janginirde hakude jeda no wana janginaabe be fu woni wondube murtere le temedere fu chapantatatan ngoni murtube ministre ko haani halde tan haali yo beedu hondinde yite le wiccude hen nebam mine janginaabe ka men dulla sabe sariya chapane jette jeddi didol chapande nay e jeddi ana hollita nyalade de murtuda golle fu taccete e joddima men dulla mide jondori kuteji fu chagal murtere de men jewto non latori men batta nyande aljumaare de du ko funti hen fu jaata e kumpa
fa handen dum won kambe lamu kobe gombe leedi meden debbe gonde fiide dabare jela de don murtiran dala to gawoto kanko gouverneur gondo to yide don walde sinebe wonde tonde ngal do kawrital wala fu ko lati li hen dum lati ki don kaldal mumbe le nimre sabi debbe pamray dum won janginobe gombe tobe kollitiwde kanyen fa handen jokiti to murtere mudun ende
Union Européenne et Royaume-Uni, Gonifabo Tobe, Studio Tamani.
sakirabe naten le leedi meden di jeewe yalla honno ni woni ni en ton en puddiran do buriam do be koliti wiide kawtal hakkune jalle ni timmi to bambato li lamu gawo gallo kawtal ko wadno ton ko be koliti do koni faana mudu faabe jewto jalle ni gondi to dino kani famrude wattu joni o tagal mudu be bi lanni be gal do kawtal do no walde conseil de cercle wonde to buriam tonde be koliti wiide be gadano be gatta fu yalla jalle ni di far gatta hen koyde mudu yalla jam e dejeran ni ba do won le lamu buriam o urute garanti minirem faado kaydoobe kolitiwde wattu jono sudan wondi e diide ton faabe jeyal honobe kaade jabbitirade roobele do wonbe nyaaw ciofe woni e muudem be be jeyal honobe kaade silminirde do le doktorore wonde to kaytonde be kolitiwde ndudo sudan haani ma heddo wonde doktorore mawde wonde to nokku noddete do fuseni daw ko be anni wattu le hen ko don yafa e millionji chapade nay e jetti cefa walde ONG humini hono kabaru do ni yirwere cellal kany e sukabe fa yotti roobe kany en wondi e fewnude ido golleji sekrab do katte nyalom hande kabaruji meede dimi juuto sanne hedaade hejo jamme fa hande kedde hedaade honno andirdo no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.